Daji Msafi.com.
Baba naomba unionyeshe njia kabla uhai wangu haujachukua. Baba unionyeshe, Mungu unionyeshe. Kuna wengi wanaonitegemea, watafanyaje mimi nikitangulia? Baba unionyeshe.
Please God.
Wamemchokoza bea.
Ah, kinikatisha pumzi leo, kuna vitu vitasimama. Jazi litazama na mamba atakwenda mlama mana. Kesho bora inatengenezwa na jana, ndo mana na fight sana ili mambo yasije kwama. Liko toka hali tete na hivi sijasoma. Homo hakuna uweche, ni mwendo sembe na dona. Sasa dikifa leo, ndoto sitakufa kizembe. Na home sikupata urithi, labda wandevu na wembe. Haya, ukinchukua leo wazazi wangu wataishi vipi? Ukinchukua leo mtoto wangu atarithi kipi? Hata huyu mke wangu ni nani atamuita sweet? Nikaushia hata kidogo nitoke kwenye dhiki. Alafu sinelewe vibaya, so kwamba nakupangia. Chanzo cha mawazo haya ni umaskini unachangia. God, I believe you have mercy. Sina kingine chochote na chotaka zaidi ya bless.
Mungu Baba naomba unionyeshe njia kabla uhai wangu haujachukua. Baba unionyeshe, Mungu unionyeshe. Kuna wengi wanaonitegemea, watafanyaje mimi nikitangulia? Baba unionyeshe, Mungu unionyeshe.
Maisha chumba kimoja na kupanga nimechoka. Nahitaji kujenga na ndoto ya gorofa. Maisha godoro chini au mkeka wosulofa. Baba nataka ukibopa watoto walalie masofa. Mfano hawa watu wasiopenda kufanya kazi, kwa nini usianze na wao? Itakuwa kizazi. Sisi wanga ikaji ungetuacha acha kidogo, angalau tuzeke zeke tusife tukiwa dogo. Haya, kinichukua biashara tazendesha nani? Ukinichukua kifani atairithi nani? Ukinichukua gari yangu ataendesha nani? Na unajua nilivyo haso kuipata manani. Alafu sinelewe vibaya, so kwamba nakupangia. Chanzo cha mawazo haya ni umaskini unachangia. God, I believe you have mercy. Sina kingine chochote na chotaka zaidi ya bless.
Mungu Baba naomba unionyeshe njia kabla uhai wangu haujachukua. Baba unionyeshe, Mungu unionyeshe. Kuna wengi wanaonitegemea, watafanyaje mimi nikitangulia? Baba unionyeshe, Mungu unionyeshe. Mungu Baba naomba unionyeshe njia kabla uhai wangu haujachukua. Baba unionyeshe, Mungu unionyeshe. Kuna wengi wanaonitegemea, watafanyaje